manam mombose yokunsi abakadde bambulako walumbe abanyagako bombi abanyola nyola mukiseera kyali kimu nensigala ttayo kubwanda unigina emyaka gyendimu kubinena mundabira awakandiwomu nebenzirako lwabanyaga omwe yali omujasi yafiira mu kulwanagana ababi abaali basigaddewo luno olumbe lwabasena olumbe lwoyo gwenzirako eyali omujasi ab'ekikagwe baali batya weyafa ne bajaganya ebintu byonna baabinyaga nasigala ta ewaka olw'omuyambi ondabye nnyo nefuuka emmomboze emmomboze ddala ndi mmomboze mulekwe emmomboze nasigala ttayo ogwanna mmigina sirina kumakuma mulekwe emmomboze nafuuka emmomboze emmomboze ddala ndi mmomboze mulekwe emmomboze nasigala ttayo ogwanna mmigina sirina kumakuma mulekwe emmomboze.
Ku
chifuje manju Naba yo amato nevita Sebo mwe haisi zango mwenge Akachivu goto fubika denyo Nyongera bwentyo kujukira Abanga kabakate bange Nuka walumbe ya kamara Mchiro wensi sinoka Mburi laba ise Haba muabari Nikwano jase omugenzi Baita oba imba imba Mabajukira Mwe ya liaguro mwenge Taka liamga ya ntumura Bachi usamangu Tirindike mparana Chembandirinya Kandirinyire Pera nange siyagara Nindike mparana Chembandirinya Kandirinyire Ntibachi usamangu Tirindike mparana Chembandirinya Kandirinyire
Tata, ne back
seu